Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Aljumare noga lewru novembre hitande 2015 jena yamde sokido studio tamando sekirabe jottino nodo kabaruji do yumor waygalo on kompititi wide walde humininde taccude sariyaji hakkon bibbe mali be fa bibbe mali be fu nara dama gotal leltre damal gotal holita wede ile kenya ebe to tumbu to faabe kolla hono yimbel mabbe sappo joyo gombe lende do walde yimbe lo gombe to tumbu tobe wakkati jono be kolliti wide be domtiri ko heewi de do walde be beltiki li do golleji sanne walde ane setele leedi meden di wakkati jono holitan wede won ko be gondi e moddintinde kasen le saha leedi meden di fa yotto yo le lamu kidalo holitan wede ko moddintino to ane fis fa yotto yo aggel hokka eta sedditi be jehibe jewoy di do nokkuji yibbe lo gombe tombe kollitiwde beltikile o do golle sanne do kollitiwde ko yaata milliarduji chapan e nay sefa dum warata wattede wakkati jono fa le fol may rane o wongo le leedi meden di ayte di do kabaruji dum wonno kanko dami do suudu sarwusi humininde le fol may rane o le leedi meden do hokki di kenya se grabdi wono kabaruji moddi mi jogini on do bette hande di bismillah modon e hadade odo kabaru yotti kimi wakkati joni obe kolliti wide bette hande yimbe le bombe sumbube be nanni do bomako do kasen hollitindi wide be nanni do wono hotel mangel gongel AC 2000 noddirtengel hotel Radisson le majji yimbe le kewbe ciedi ki wide wakkati joni malfede ana pellaton bomboje de dan gondi e fusude ton kal gadra hono yimbe le keddi wakkati joni ko min kebi kobe kolliti wide yimbe taton keddi li hen solan do jabi min garan wirfita do dido kabaruji kikide be kolliti wide dum won hejaabe walde kande taccude sariyaaji hakkun bibbe mali be hejaabe mabbe hollitan wede ille kenya be gonno to tumbututo le majju be jehibe kolluti dum won yimbe mabbe sappo e joy gombe lende do walde hollitan wede wakkati jono be jaham be jaway dum won to tidalaji di ngato be jaw do wakkati jono hono be kandi yeltinirde le hen dati kandi hunciande hore yimbe be bonandaay di ngada fewde e mudum be de do walde be kani wadde to balde sappo to tumbututo hono wori Ousmane Diko
tumbuto ana wonna e juude jiyadinkobe lebbi kurdi yewde mai 2012 fa warde e janvier 2013 wattunde soldat saint francis ngari so dibbibe de den ujinaji chapane joyo en joyon dogina nyongitaade baleri leydi men nadu mauritani ngalure de torrike sanne sabe wayda andude ko woni sariya dewtere nande karahan taccude juude e koyde piide dorri yanugol rewbe nande de suudu fayso wela dum bonande cuudi gonga waliyabe ngalure de bonande jawdi e bembe dewte faddade hedade gaati e radio fu wadino wade yarnaade e torra fu jangino sanne fuka hadano fa warde e jande ciudi lekol uddino rewbe gonno ko be jiyadin ko burno fu haajede e turude bonam yotti ken do hattata sabede e ley feyare lumo de yeso jama fu piide dorri ngadanno golube dum be mbino yo dum sariya tagude be donnata e dow yimbe de be nangundo ngalure de e be kaani hokkede sariya batte di bonandaji di be golli
walde do wono wonde to tumbutobe bonandaay di ngada fewde mu yembe walde kati jonobe kollitiwde domtiri de do walde ko heewi do non walde humnin taccude sariyaaji hakkon bibbe leedi maldi le majju yimbe be bonandaay di ngada fewde mu be kollitiwde be kana be kaaja hokkede hakkeji mabbe wakkati jonodo sariyaaji kede ko gote mabbe haali do hen do foccitango Ousmane Diko
mido domti laabal le de fedde sinere bamde adinde immata ko kanyum e barkana ko golle torrade jati ka mi welali hore hen mi torrike nde kewde ana hollata e wattuji fa warde e nokkuje yogaje fu torraji kewtike kam satuji yo malfe tukete e do am do hojjudo am e reedu am satuji du yo pantalon an be taccata fa kolbe le an keba sella yo belko ha ko waddani kam du renade e masibe ngaka yeso kan soldatien ka masibe mawka bonani kam jawdi am fu mimse am mawda hen hande o yo ko lam wasi wallude kam ko fay notatobe tidoraabe walla be ngala bawde jeejaaki kam
sekira bodo mbali netti mi jojju modo e halla men bemal anengal mi noddirta face facebook ngal
Tamani
kono kaldal alan ziri ngal hollitiri wido so bami fangal sinninama wakkati jono ko heewi ana hani moddintinede le saha leedi meden di wono cuudi sar wusuji gondi ton di fa yotto yo le lamu kidalo wakkati jono walde humini non moddintinde di cuudi walde nebe noddirta ane sete hollita wede moddintini nokkuji kewdi le lamu kidalo be jehi be jewoyi ton du dun ane fis agel hokko fa yotto taseliti yimbe le gombe tombe be kollitiri be beltiki le di do golleji sanne kede ko neddo goto haali do hen do foccitango barki sise
sayan gonyo golle pewdo sanne sabi idin jeyda e sababuji bawdi wirfinde gollirde lam o to kidaltu ngendi anafis ndi ana e ley numre ilande basiji di fuddinde fa warde hande kuran wala to ko wada to tesalit todum ana jogi nafa mawdo sanne sabi yimbeele papa tobbe ana waawi natude e ley nokku landinaado o mede mila idun waawi fa baade yimbeele be fa sanne ko waawi dun latade sababu yimbeele tonbe andana wiide tabagol talgur kaldal e kawrangal fuddo
walde humni do hono leedi ele kaloje delbe francin korje de wakkati jone be gondi rentinde bawde mabbe faabe jayal hono be kani yirwinde fina tawa le leedi meden di kenya be jide yimbe en jodo be kabaruji be wakkati jone faabe paabe minadu en hono dun do wori fa yotto yo hono be ma andede gondi e yarde yeso micciti de wiide kawrtal mangal ngal hani wadde do bomo ko do bamde nogay did lewru novembre dun gal do kawrtal ngal timmayle nogay enay lewru novembre dun kede kanko noddete de yuma fal o yele de do walde woni ko halido hen do faccitango usman diko
jidal yadobe kabaruji woni puddode de yambere do bamako do dum woni batu halabe francin kore le andinde fina tawaji wattu mo gonden e nawtarade internet hande internet ana wondi e yirwinde lumoji mudinobe e nawtortobe fu to unesco to seremon fu bama landogal ana yalla hitande 2017 biden jida e leede gonde hen fu famen mudina laawi lewndotodi kasaria bolloji jate gollirde e internet lemu ila mudinde ko heedi e sakude dum e internet seria ana sugulo mudum ana seria du ana jinganowa moddo ko heedi fawarde e bamtade dum no nafirta dum yo de gede ngoni be men dokkondirta hakkilo le odo batu aduna international
le kawrital dum wonon mangal gal be no dirtu cop 21 kawrtal kan gal yo wadno wattuji wondi a waha wayli tirade holitaabe de gal do kawrtal gal hani waddi do e jonti did to pari to dum wonon leedi france di ko foti bale hala nane en holitaam wede ko heewi ngadi kawrtal mu en kenya fa yotto e bale golloje de gana e jeyal lamu wakkati jonobe kolliti wi do mali do sa jeewi dum wonon gaziji di ngorino mali wana hono leedi newtirto non fu gaziji kasa jeewi yoga e toraji di fu ana tongi e leedi meden di kede kanko noddete do baptiste filpo ko hali do heddo citango Ousmane Diko
en tout cas le Mali
Mali ana wondi e lalilaade ko boy seeda denno won ko yeyi yeso du nangude aadi batte no wakkati warata le Mali do Mali laati ndi leedi ndi yoppititta turki kewki ngabba do so jeewi no leedi aduna de ngorini aadi ndi bonnata yirwere mu fu yo teeda de parti turki ki yoppititta yaado ki heewa ko warata anden du kuteji mudun keraaki Mali Mali ko ba ana andani dum sabede Mali yo leedi ndema ndi kebal mudun kewgal tongi e dow mu rema ba ya ana martani dum kumpa dabere goddo fu hebata ke tagal meden
tout cas qui va nous sauver
ko futi milliardu chapande nayi be kolitiwi dum hani wattede fa lefol mayra ne ngo ayte lele dele dele majjundu dum wono kanko kuminido kanko directeur lamido suudu sar wusi humininu kabar yurer lefol mayra ne o lele di meden de holitiwi wakkati jono sa jeewi di do gal musadda ko warata wattede hen dum fa boto dum wono yimbe le gombe le daade dangeje de sanne ngarobe ronda di do gal musadda di leedi peyi bakani hokkindirta juude e leedi meden di kede kanko no dirtet Abdourahmane Oumar Touré o ko halido hen do faccitango Ousmane Diko
l'impact nafaka o do projet beedude denga gondiyam le wuddu mayo ranengo heedi dowmu autogol mayo tan hejeta men gada autogol gol faandi en hebanu dogira fa mayo ngodi heewandiyam arande fuuni so mayo ngo autama yawara lanaji yafan tiida lafu wadata dow ndiyam dede ben mudum du kebandiyam wallandema margal dabaji e awgal denno yo kebal yimbe wombe fongo mayo martas kumpa nafaka mudum sabede beedenambe kebal
sa améliorer
wonon kawrtal mangal ngad no ngal talatar jabbi non de do bomo ko do jowi ngal do kabaruji jigaaji le leedi meden di kanko ministre o holliti wid wakkati jono heejoji kessi ngaran yaltinede le hen jeewe yalla hono damaaji de kaani mudintinirede le majjun dentengal balerobe gondube dartude kangeji di le leedi meden di be kolliti dum be beltikli hen sande ka wakkati jono ministre o tinno golle bura hala on halaaji kalde kala didi tinno di tabe wakkati jono kede kanko no dito jayi Fatoumata Nyamfo o ko halido hen do faccitango Ousmane Diko
dabara kesa fe de golle rewbe yittobe kange ana moddi fa sanne so tawi heejo bamango go kanyi e aadi mum fu gondinama pade mum foccade sikke wala wonkele kande dartinede gonga ya ministre wawa waylitinde kanyun tan ka ana haani ko hawalu kanyu e do golle kange wodi fu andana ko haalata ko kanyi e hono watte sabede kana dal logal wada rewbe ben du jangine paminedu kabar mudu ana nafa so tawi aadi bamadi jenginama no wira non ko woni gonga rewbe buri hillede sobe jabi debbo gondo ton ana wawi huubude ko heewi
communauté
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
ce grabe jeyalo don ni les réseaux ngaji medin dien puddiran faatu tumbutobe ko liti wido ko yaata yimbele temed taton kanyen dum wonon yimbele ministre ngo yi wurobe le leddi Bangladesh kanyen e chawri ton mere mere le majjundoli tamed beedo yimbele balliri su doktoror wondu to tumbuto poddele ce wuruto ngardan faado sigaso dobe ko liti wido ko yaata mangal paden chapan en jagom kanyen gonde faminede wakkati jonono hakkeji bibbe adama en gorili adnar allandu lannibe o do golle CICR ko ni fana modudu tayende basi din gadi fo en bay faabaade yimbe no be gani haybirde do en to garanti minirem faado kaydo kanye e buguni be kolliti wiide fa hande do no kawrute mawdan gonde wadde ton kawrute njowide do hawaluji hitande 2015 le leedi meden di ko woni fana de do kawrute wakkat jono be jayal hono be kani fa faminirde yimbe le gombe le buguni kanye e yam foyla fa yotto yo kayno kani haybirde hawaluji de nokko o fa yotto yo hono ladde di ngodino le majjudu be kolliti dati ka dati an kani yaltine le hen kandi holite yade nokko noddirteedo COP 21 sekirabe kabaru mawdo goto mum jogini won do hande o holliti de wiide tan yimbe le bombe sumbube bete hande be nanni do bomo ko do nokku noddirteedo hotel radisson idul li AC 2000 le majjudi yimbe le kewbe kolliti wiide wakkati jono bomboje dan gondi e fettitade ton fa yotto yo malfe edu dadde mum dan gondi enane ton galgadara yimbe le hono keddib le hen wakkati jono ko min kebe kolliti de wiide yimbe le tatono so lan do debi kiki de min garan wirfitade do dido kabaruji.